Music Surgery.
Janni, 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 oh Janni, 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 oh Janni, 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 oh safari Janni.
Uanzapo safari watakujaza morali, ukionyesha fanikio uwaoni njiani. Wamekwenda wapi uwaoni tena? Wamekwenda wapi wametoweka? Hii safari hii ulilipa wewe, ingawa natamani nikurudishie mwenyewe. Ona hata jirani hawaitamani, mfano wa maji kukosekana kisimani. Mibaya zidi nichoma, hilo jua lazidi niwakia. Ukame haukauki kwangu, o baba okoa mwana, niongoze baba.
Janni, 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 Janni,
kweli
Janni, Janni, oh Janni, Janni,
safari
Janni, Janni
yangu bwana.
Janni, 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 oh safari Janni.
Safari silele mama, silele mama, maisha ni mchakato,
ni mapambano,
kweli ni mapambano, ni mapambano. Na kama moto wafifia, basi chochea tena. Hii safari hii ulilipa wewe, ingawa natamani nikurudishie mwenyewe. Ona hata jirani hawaitamani, mfano wa maji kukosekana kisimani. Mibaya zidi nichoma, hilo jua lazidi niwakia. Ukame haukauki kwangu, baba okoa mwana, niongoze baba
Janni, Janni,
katika safari
Janni.